Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioachvewa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niye dirwe mu basuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ubukene, amikoro adahagije n'ubushobozi buke bw'abanyamakuru n'ibitangazamakuru bikomeje kuba ikibazo cy'ingutu ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ibyo bibazo ni nabyo bikomeje kuba intandaro ya bimwe mu bitangazamakuru gufunga imiryango, ibindi ntibisohokere igihe, naho ibihanyanyaza bigahura n'ikibazo cyo guhemba abakozi babyo. Ibi bikubiye muri za raporo zisohorwa n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda, ndetse arimo n'inama nkuru y'itangazamakuru. Sibye kuba ubwo bukene bubangamira imikorere ya buri munsi y'ibitangazamakuru, ni nabwo ntandaro y'abanyamakuru kutagira ku nkuru zicukumbuye hirya no hino mu gihugu. Mu minsi yashize, umwe mu bayobozi b'inama nkuru y'itangazamakuru yavuze ko ibitangazamakuru bitari bike bikora inkuru zidacukumbuye kubera ubukene buba burangwamo n'ubushobozi buke bw'abakora inkuru nk'izo. Mu cyumweru gishize hasohotse amakuru y'uko televiziyo yari imaze igihe gito ku isoko ryo mu Rwanda ya Royal TV ihagaritse ibiganiro byayo mu Rwanda. Amakuru yagaragaye mu binyamakuru bisohokera mu Rwanda avuga ko Royal TV yari imaze igihe kinini isohora amafaranga menshi ariko itinjiza, bitewe n'uko nta bashinzwe kuyishakira amasoko bakomeye ngo bari bahari. Twagerageje kuvugana n'abahoze mu buyobozi bwa Royal TV bahitamo kutagira icyo bavuga. Ikiganiro muri sanga cyanone kiribanda kubikuye gukorwa kugira ngo itangazamakuru ritere imbere mu Rwanda kandi rikore ryunguka. Ese ni igiki gikwiye gukorwa kugira ngo umwuga w'itangazamakuru wungukire abawukora n'abawushoramo imari? Abatumirwa bacu muri iki kiganiro ni Profeseri Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umusesenguzi. Profeseri Kayumba, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Ego mwakoze bidwema kudutumira mu kiganiro.
Turi kumwe kandi na Gonzaga Muganwa, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda. Bwana Muganwa, nawe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Edrwema gutumira, turabasuje.
Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ishami ry'amakuru kuri City Radio inshuti ya bose, Bwana Oswald Mutuye Yezu, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Edirwema.
Reka duhere kuri Bwana Muganwa, uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru. Mwishyirahamwe ry'abanyamakuru, iyo mubonye ibitangazamakuru bifunga bimwe na bimwe ukasanga ntago bihembera ku gihe abanyamakuru babyo, mubona impamvu nyamukuru ari iyihe?
Murakoze cyane Edi. Nubwo hari ibinyamakuru bifunga, hari ibindi bifungura. Ni ukuvuga ko politiki cyangwa amategeko ajyanye n'umwuga w'itangazamakuru yemerera abikorera gushinga ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru yananera bakabivamo. Rero biradangaje cyane kuba hari ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byinshi bigenamirwa bidahema neza akenshi biterwa n'isoko uko ringana isoko dukoreramo kuko iritoya ugereranyije n'ibitangazamakuru dufite ibitangazamakuru byinshi cyane wavuga ko birenze isoko dufite ikindi nuko iryo soko rifite n'inzitizi zikomeye cyane yuko abikorera bakabaye bamamaza abamamaza n'abakiriya cyane ariko na leta ari nayo ifite ingengo y'imari ikomeye cyane igihe n'uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere abikorera mu gutanga amasoko yamamaza agati cyane mu myaka ishize hagiye ingengo y'imari igenerwa kwamamaza muri inzego za guverinoma yagiye igabanuka cyane ni ukuvuga ko abashora mu itangazamakuru cyangwa barijyamo ibyo baba batekereza ko bazahura nabyo uko isoko ringana akenshi basanga ari ritoya cyane ariko nabwo twakwemeza yuko n'imikorere yacu n'abanyamakuru itaragera ku rwego rwiza ku buryo twahangana n'isoko twamenye uko rigenda hari ababizi hari abagenda batera imbere bagaragara ariko hari bamwe usanga batarimo gutera imbere uko byakabaye harimo n'ibijyanye n'uko nyine amakuru dutanga angana gute yari yagera ku rwego umuntu yayishyurira kubera ko abenshi cyane babona ibijyanye n'itangazamakuru yabo bumva radiyo abareba televiziyo abasoma ibinyamakuru nabo babigura ni ukuvuga abaturage babona amakuru ku buntu rero twari twagera ku rwego se twacuruza twagurisha ayo makuru neza umuturage akabona akumva yayishyurira araho byera nk'uruhoboroboro ariko aracyari mu kuburinda.
Profesori Kayumba uri umwarimu w'itangazamakuru mu kazi mukora no gutegura abanyamakuru bejo bazaza kuzinjira mu mwuga wabagirira akamaro umwuga bakumva ko ufite agaciro ariko iyo urebye kugeza ubu itangazamakuru ntago rirungukira abarikoramo ndetse n'abarishoramo imari kuri mwebwe nk'abasesenguzi mubona ikibazo kiri
muri rusange nibaza yuko ahanini ikibazo kiri ahantu twakibonera mu ngingo esheshatu iya mbere Muganwa yarayikomojeho nijyanye n'isoko rikiri ritoya ariko riragenda ryaguka hanyuma n'ikindi yaravuze kijyanye n'uko wari ubajije ko hari ibinyamakuru bifunga akubwira ko hari n'ibifungura iryo soko ritoya ririmo riragiganirwaho n'ibinyamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo menshi icyo kikazana ibibazo byinshi kuko ubu ngubu hari amaradiyo arenze 30 amateleviziyo arenze 10 ibinyamakuru bikora ku mbuga nkoranyambuga 80 ibindi bisanzwe hafi 40 birenga ibyo byose kuba bibyiganira kuri aka gasoko gatoya ni ikibazo kubera yuko gutangiza ibitangazamakuru ntabwo bisaba ibintu byinshi cya kabiri abashoramari n'itangazamakuru kubera izo mpamvu nigiye ku isoko rikiri ritoya baracyari bake cyane bazana amafaranga ku buryo kubera yuko nk'uko ubizi itangazamakuru bikora neza ritanga amakuru acukumbuye amakuru asesenguye nibyo rireshya abakiriya ishoramari iracyari ritoya icya gatatu kijyanye n'amateka ibitangazamakuru byo mu Rwanda bijya gutangira muri za 1933 hatangiye ikinyamateka yatangiye bidatangiye bidatangiriye ku bucuruzi bitangiye kuguteza imbere ivanjiri ya kiliziya gatolika n'irya leta rivutse muri za 1960 rivuka riteza imbere politiki kubera iyo mvano y'itangazamakuru rivuka riteza imbere ideoloji na politiki n'ubu ngubu akenshi usanga ibitangazamakuru ariho bizingiye icya kane ni tekinoloji ubu ngubu yateye imbere ku buryo abantu baguraga n'ibitangazamakuru bakeya ubu ngubu babisanga ku mbuga nkoranyambuga kandi nyinshi ntabwo zishyura na televiziyo kureba televiziyo Rwanda hafi ni ubusa n'aya mateleviziyo yose ni ubusa ku buryo akazi abanyamakuru bakora k'inkuru zo bakora ntabwo twebwe abaturage tukabahembera mu byo dusomye inkuru zabo cyangwa tukabakurikirana icyanyuma ni kijyanye nanone no kuba nk'uko muganwa yari yabivuze leta n'ikiri umwamamazi ukomeye ariko ubu ngubu kubera iyo tekinoloji isigaye yaratangiye nayo imbuga nkoranyambuga ahinyuza amatangazo yayo ari n'ayakazi.
Urakoze
muri rusange ibyo ngibyo aribyo bimwe mu mpamvu itangazamakuru itarashobora guhemba bishimishije abarikora.
Bwana Oswald Mutuye Yezu, urumwe mu bayobozi ba radio yigenga aho ngaho mu Rwanda, iri soko ritoya aba bagabo babiri bavuze, nawe uri mu baribyiganiramo, ikibazo kiri hehe?
Ya nibyo koko isoko ryabaye ritoya, igihe ryasaga n'iryabaye rinini kurusha wenda n'ikindi gihe bitazongera kubaho, ni 2010 ubwo ama companies cyane cyane igihe Tigo yazaga. Tigo ni imwe mu sosiyete ya telecommunication, nyuma icyo gihe nanone hari amabanki menshi yavukaga arimo na za KCB y'Abanyakenya yabaga akeneye kumenyekana. Nyuma yaho gato haza Airtel, amasoko isoko risa n'iryagutse mu bijyanye n'abamamaza, kuko ibigo binini byamamaza cyane mu bitangazamakuru hano mu Rwanda ni MTN, ni Tigo, ni Airtel, ni Bralirwa, ayandi abandi ni utu business twara dutoye twa tundi dusuko mu makaritsiye turi hafi cyane. Rwandeya usanga ushobora kuba hari yamamaza ku buryo bwo kuvuga ngo mpanguhe atarwa ngo n'amafaranga itanga. So isoko rero ni ritoya cyane, byarahuhutse muri iyi myaka nk'itatu ishize ubwo amateleviziyo yatangiraga kuba menshi. Ubwo nanone nk'ibyo Dr. Christopher Kayumba yavugaga bya ICT, imbuga nkoranyambaga, aho usanga minisiteri itakijya gutanga amatangazo bibicisha kuri website yabo bwite ndetse no kuri za Twitter zabo, mu by'ukuri ibintu biragenda bisubira inyuma. Sinzi niba hari n'icyizere cy'uko bizaba byiza kurusha uko bimeze muri iyi minsi.
Bwana Gonzaga, izo mpungenge za Oswald ngo nta cyizere cy'uko iryo soko rizaguka?
Kuba ashobora kuvuga amasosiyete yamamaza abarika ku ntoki imwe, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ko hakenerwa izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo haboneke uburyo itangazamakuru yabona ukuntu yakwa abantu bamamaza, kubera ko sekiteri perezida abikorera bo ni bakeya cyane. So ni ukuvuga ko
Profesori Kayumba, ubwo buryo bundi budasanzwe itangazamakuru rigomba gukoresha kugira ngo ryunguke mu byo rikora ni nk'ubuhe? Wowe nk'umwarimu w'itangazamakuru, ni iki ubwira abanyeshuri bawe utegura kuzaba abanyamakuru cyangwa se barwiyemeza muri mu itangazamakuru?
Ubwo buryo je na mbubonera mu ngingo nk'enye ya mbere, nk'uko ubizi kubera iterambere rya tekinoloji n'inkoranyambaga nyinshi, ubu ngubu abantu benshi bajya aho basanga amakuru bashaka, aho basanga aho amakuru bashaka bayasanga. Niyo mpamvu iyo njya ku rubuga nzi yuko niba nkunda umupira uri gukora specialization akaba we yandika ibintu akora isesengura ry'umupira nzajyayo, iyo tugiyeyo turi benshi nkagira abantu benshi, abantu bazaza kwamamaza iwanjye kuko mfite abantu benshi bankurikirana. Ni nayo mpamvu ubu ngubu usanga hari abantu atari n'abanyamakuru bafite imbuga zabo, kandi kugira ngo wamamaze ku mbuga zabo kuko bakurikiranwa n'abantu benshi utanga amafaranga menshi. Icyo ngicyo ni icya mbere, na nibaza yuko icyo kintu cyanafasha n'amaradiyo n'amateleviziyo gukora ibyo twita icyo nashyira mu Cyongereza specialization, bagakora itangazamakuru rishingiye kwicukumbura n'isesengura amakuru batasanga hariho hose, ku buryo ugiye kuyashaka akabanza kuyishyurira ibyo bita subscription. Iyo ni ingingo ya mbere. Iya kabiri, muri kontekste y'u Rwanda, njye nibaza ko muri kontekste y'u Rwanda leta igomba gushyiraho ibyo nakwita ibintu bireshya abashoramari muri itangazamakuru ku buryo babona ko hari impamvu bashyiramo amafaranga kandi iyo mpamvu nta yindi ko bakunguka impamvu ijyanye no kugabanya ka tuvuge nk'umusoro ugakuraho umusoro wa VAT iriya value added tax ugakuraho ukababwira uti ni mu rushora hano imari dufite amazu menshi ya reka tuzabakodesha ku mafaranga makeya ku buryo ushora imari muri iyi sector akaba afite izindi incentives ushobora no kumubwira uti ntabwo uzishyura umusoro mu myaka itanu cya gatatu nibaza yuko niba koko leta y'u Rwanda ishaka kugira ngo itangazamakuru rigire ubushobozi ku buryo bwanavugira n'u Rwanda leta igomba gushyira amafaranga mu itangazamakuru publiki ryayo rya RBA riya rya leta hanyuma isoko risanzwe ntiribyiganire ntiribyiganiremo itangazamakuru bya leta n'ibyigenga ku buryo ibyigenga byo bibona amafaranga ku isoko ariko ibya leta bikava mu misoro yacu icyanyuma nge ndibaza yuko ubungubu kuba dufite amaradiyo arenga 30 amateleviziyo arenga 10 ndibaza yuko n'ibinyamakuru byinshi ntabwo bishobora gutera imbere bibiganira muri iryo soko ni byiza yuko hajyaho midiya majazi hanyuma izo midiya majazi bagatandukanya banyiri ibitangazamakuru n'abanyamakuru banyiri ibitangazamakuru bakaba abashoramari bishyize hamwe bagakora ibyo bita pulingi bagashaka kwamamaza no kwishyura abanyamakuru amafaranga ariko atari ibitangazamakuru byinshi kuko iyo babyiganiye ku isoko ari benshi ntabwo babona amafaranga kuri iri soko hanyuma n'amakuru yabo akareba isoko rya East Africa kuko isoko rya East Africa ni miliyoni imwe ni miliyoni ijana na 26 iyo mu Rwanda ni hafi miliyoni 12 ntabwo ryabahenze.
Bwana Oswaldi, Profesori Kayumba arashimangira ikintu cyo guhindura imikorere kugira ngo mureshye ababakurikira. Ibyo bintu ndibaza ko mushobora kuba mubizi, ese hari ibyo mukora?
Yeah. So turabikora, hari ibyo avuze nemera n'ibyo mbona nshaka kuvugaho. Hari ibyo byo ku specialization kuvuga ngo radiyo ni inzajya nyumva kuko nzi kwikunda gusesengura urugero bw'imikino. Ubungubu hari amaradiyo ubona nk'atatu yahisemo gukora muri ubwo buryo, nabwo mvuga amazina yayo ni yacu City Radio irimo, ku buryo abanyarwanda bagizwe n'urubyiruko cyane cyane. Igihe kinini kinini cy'urubyiruko rw'u Rwanda uzasanga kiruharira kumva iby'imipira. Imipira iri kuba live niyo i Burayi barayogeza, na nubwo bageze hano cyane hano mu Rwanda usanga yogezwa na radiyo na televiziyo by'igihugu, ariko cyane cyane radiyo. Hanyuma ugasanga bikogeza za Feno za Maniyu, abo urubyiruko niho rwibera uzarusanga no mu tubari rwagiye kureba izo match. Ibijyanye rero no gusesengura rya politiki usanga yes turabikora, ariko ukabona harimo aho dusa n'abagarukira ibyagombye kuryohera abantu, ibyagombye kubakurura, tubigeraho tugasa n'ababyihoreye. Hanyuma rero ikindi kibazo
cyiza igituma ibyo byakabaye biryohera abantu mubireka ni iki?
Ni yindi ngingo twigeze kuganiraho ni byerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo. Ndumva tutakwirwa tubijyamo mu mizi, mujya mubikoraho ibiganiro byihariye. Then ibijyanye no kuvuga ngo abanyamakuru bakore kinyamwuga, ibitangazamakuru bigire editorial lines zinyuranye, buri gitangazamakuru tukimenyereho ko kizwiho, wenda iby'ubuzima, iby'ubutikije, ikindi by'imipira, ikindi bya politiki, ibyo biranga bikananirana kubera ko na Dr. Christopher Kayumba yabibemerera. Byinshi muri ibi bitangazamakuru biyoborwa n'ababishinze barabyishingira badafite ubumenyi ku mikorere y'itangazamakuru akabare nabo babyiyoborera. Hari amaradiyo muzi namwe yavutse 2004-2005 ubu asa naho yazimye. Azize iki? Yazize gucungwa nabi. Yego aracyakora ariko ugasanga uko yarakunzwe 2005-2006 siko bikimeze. Kubera iki? Yakoreye amafaranga menshi cyane kuko isoko ryari rikiri rinini rinini, ndabyita nyo kuko bitangaza ko byari bito byari bike. Bakoreye amafaranga menshi ariko ntibabasha kongera kuyashoramo, barayasesagura, bambura abanyamakuru, aba bahanga barigendera, ibintu bisubira inyuma. Ku buryo iyo uraje muri iyi minsi usanga ibintu dukora byinshi bisa naho ari ukwishimisha. Amateurism, professionalism yaragabanutse. Hanyuma ikindi Dr. Christophe Kamba avuze abashoramari ngo leta ibareshye. Leta irabareshya ariko isoko riracyari ritoya. Nta muntu uzi gushora imari kurusha bano banyakenya ba Nation Media Group bari bafite radiyo yitwa KFM. Basa byaranze, bazi marketing byaranze, barayifunga bayigurisha abandi. Then aba ba Royal TV uriya muherwe muramuzi ni umuhanga mu byanye no gukora za kaminuza, ni nyiri Mount Kenya University. Ibya televiziyo biramunaniye Royal TV arayiretse agumanye radiyo Royal FM. Ariko nawe yavuze ko agiye kwishyira ku bijyanye no gufasha abanyeshuri biga itangazamakuru muri kaminuza ya Mount Kenya University ishami ry'u Rwanda. So abo bashoramari rero bazakomeza batinye. Ikindi kintu Karimba yavuze subscription, kuvuga ngo ibitangazamakuru inkuru ziryoshye ziremereye abantu kugira ngo bazigereho bajye bishyura mbere. Ntabwo bikunda muri uru Rwanda kuko dufite ikibazo cyenuza cya copyright. Abantu bazajya uwabigezeho mbere azajya azihera abandi ku buntu. So ubwo rero izi options zimumbabare, ntabwo nshaka kumvikana nk'umuntu uri negative cyangwa se pessimistic. Ni ibintu mbona bitazapfa koroha kuko nabwo leta izabuze itangazamakuru bishyashya kuvuka. Izi televiziyo mubona ngo zirenze 10 nizo kwiryohereza inyinshi, inyinshi muri zo zahombeje na ya maradiyo kuko amaradiyo yakoraga neza ahemba neza abakozi yiha gutangiza televiziyo. Radiyo zirapfa, kontenti ya radiyo irapfa, abanyamakuru baramburwa, bamwe barigendera. Mu by'ukuri izi televiziyo zivukiye n'uturadiyo twakoraga neza kwatangiye kudindira. Sintekereza ko mbesha.
Urakoze cyane Oswald Mukanya. Turagaruka ku bandi batumirwa nabo bagira icyo bavuga kuri ibyo uvuze. Tubibutse ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefone dufite n'abakunzi ba radio bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro turimo. Phineas, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Rusizi.
Ikibazo cya
ikibazo ni igiki gituma mu Rwanda amaradiyo adatera imbere? Cyo ni icya mbere. Ni igiki gituma abanyacyaru batumva amaradiyo bite? Ni badusobanurira imba ari Oswari akadusobanurira.
Urakoze.
Sorry.
Yego.
Ari ikindi nshaka kubaza journalist. Ni kuki abanyamakuru bacu batinjira mu bintu bya politique baduhe information ziri correct? Icyo ni ikibazo nshaka kubaza Oswari. Imba ari Oswari umuvugizi wa leta sinzi?
Oya, nta muvugizi wa leta dufitemo hano, ariko ndibaza ko bose ari abahanga mu itangazamakuru kandi bakurikiranira hafi itangazamakuru ryo mu Rwanda. Oswari di, hari iki kintu cya mbere yaravuze ngo ni iki gituma abantu batagikurikira radio, cyangwa se ngo kuki abantu baba hanze y'umujyi badakurikira radio? Wagerageza kugisubiza hanyuma wenda n'abandi baraza kukunganira kubijyanye n'ikibazo kijyanye n'uko abanyamakuru badakurikirana hafi inkuru za politiki no kuzicukumbura.
None se Edi Rwema, ko ntemeranye n'uwo muvandimwe uvuga ko abo hanze y'umujyi batumva radiyo? Barazumva. Ngiye nkora ikiganiro cya mu gitondo kitwa Umunsi Ukeye. Abantu benshi baduhamagara nabo hirya mu ntara kure barazumva. Yemwe, n'ibi biganiro naze mbabwira by'imikino ababihamagaramo benshi bavuga aho baherereye kuva bari mu cyaro. Sinzi rero aho uwo muvandimwe ahera avuga ko abantu bo mu cyaro batacyumva radiyo, ahubwo ntibabareba televiziyo kubera wenda amashanyarazi ataragera hose
cyangwa se inkuru mukora ntibazibonamo.
Oya, bazibonamo kuko abanyamakuru bunaneho nta karere katabamo umunyamakuru. ari bitangazamakuru byaje ubona bifite amafaranga menshi bisa n'ibitanagamije ubucuruzi nka nk'iyitwa KTV cyangwa Kigali Today ifite abanyamakuru benshi amafaranga ishyiramo mu by'ukuri ntabwo yagaruza ariko ubona ko ikora neza. So abanyamakuru bari hose mu gihugu, RBA irabafite hose, turabavugira abaturage pe ku buryo kuvuga yuko batacyumva radio sinza byabituruka raza nyumva kereka niba yibeshye.
Urakoze cyane Gonzaga. Hari icyo wavuga kuri iki kintu kijyanye no kudakora inkuru za politike zisesenguye?
Yego, ahubwo gitafitanye n'isano n'ingingo nashaka kuvugaho. Hari isano n'uko itangazamakuru imanguruka, ni ukubera ko n'abanyarwanda batabona amakuru amwe n'amwe kandi yakabaye agira ababagirira akamaro. Nabo bijyanye no kwikumira icyo bita censorship, itangazamakuru ryinshi mu Rwanda kubera impamvu z'amateka cyangwa imyumvire y'abanyamakuru cyangwa abanyirira itangazamakuru hari muri byinshi cyane abona binafite n'isano na politiki y'igihugu ku ntege. Politiki y'igihugu cyane ku ntege urumva ashyirwa imbere iyo bita consensus, kumvikana. Ingaruka bibigira ku mikorere y'itangazamakuru kubera ko bituma abanyamakuru cyangwa itangazamakuru mu Rwanda bitagira isoko rya politiki. Aho uri muri Amerika uzi ko muri kampanye amafaranga menshi abakandida babona bayakoresha mu kwamamaza politiki zabo mu bitangazamakuru. Uriya ibihugu nka Uganda nka Kenya byo muri aka karere babona amafaranga menshi aturuka muri mu ihatanwa rya politiki. Mu Rwanda muri uyu mwaka nibwo hagerageje kubera ko hari kampanye, hari udufaranga duceya tuba turutse mu bakandida duceya kabisa baduse mu bakandida tujya mu bitangazamakuru. Ni kubera ko kuba iyo politiki itari competitive, itarimo guhatana n'amayamitu ya politiki ifite ubukire bwinshi itanga ibitekerezo, iryo soko itangazamakuru nayo dufite biri ukubiri. Hari aho amakuru aragabanuka n'imiterere yayo, ariko n'ayo mafaranga yakaba yinjira ibindi bihugu bibona mu itangazamakuru hano mu Rwanda nabo hari.
Profesori Kayumba, icyo kibazo cy'uko abanyamakuru batandika mu buryo bwimbitse inkuru zijyanye na politike, wowe ukibona ute?
Naravuga kuri icyo kibazo kambanze mvuge yuko hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko radio, ndasubiza wa muturage wa mukunzi wanyu wabumvaga, ndetse hari ubushakashatsi bwakoze na media na Rwanda Governance Board, Rwanda Media Barometer, igaragaza yuko radio ubungubu mu Rwanda ariyo bumva kurusha ibindi bitangazamakuru, ari nayo bakuraho amakuru kurusha ibindi. None icyo kibazo kuki abanyamakuru badakora neza cyangwa inkuru za politike mu buryo bwimbitse, ndashaka mvuge yuko nta nubwo ari inkuru za politike gusa, nibaza yuko ari na n'inkuru za ikonome, n'inkuru za ikonome ntabwo nibaza yuko zisesengurwa zigakurwa ku buryo zifasha abaturage nk'uko byakagombye. Kuko katuvuge niba nka minisitiri wa finance atomye bize, bakubwira ko yatomye bize n'umunsi yayisomye naho yayisomeye mu nteko, ariko ntabwo akenshi bajya basesengura iyo bize
bajye mu mibare,
bajye muri detaye bati hano niho hari niho nakomeye, hano niho hazafasha abaturage kurusha, hano niho bashyize ingufu, ntabwo babijyamo. Impamvu rero njye nzibona mu buryo butatu. Nimwe Mgonza yarayivuze, ni ukubera kimwe mu mpamvu na business niucuruza mu itangazamakuru rigorana ni uko itangazamakuru niyo business yonyine, nibwo bucuruzi bwonyine, aho ibyo ucuruza ibyo bitekerezo ucuruza izo nkuru ucuruza zigira n'ingaruka ku buyobozi n'abayobora, nibwo bucuruzi bwonyine aho ibitangazwa ibivugwa muri politike, ibivugwa muri sosiyali, ibivugwa muri ekonomi bigira impact ku buyobozi, abayobora ukuntu babona ubwo buyobozi n'ukuntu babuvaho. Kubera izo mpamvu rero ibyo ngibyo ari abashaka kuyobora, ari abayobora, niyo ukoze inkuru ntibayishimire, ibyo ngibyo ntabwo ari igitangazamakuru, umunyamakuru ntabwo bamubona neza. Kubera iyo mpamvu rero abanyamakuru rimwe na rimwe bagenda baseka ibirenge ku nkuru nk'izo ndetse na banyiri bitangaza no kuko baba bashaka kubona business baba bashaka kubona amafaranga bagenda baseka ibirenge cyakabiri
ariko professeur Kayumba hari n'abakunze kuvuga ngo nubwo rimwe na rimwe abanyamakuru bagerageza gukora inkuru zisesenguye akenshi usanga abo bakwiye kuba bavugana nabo kugira ngo basesengure cyangwa se bagire ibindi bitekerezo bisa nkaho bitandukanye nuko abandi bantu babibona badahari cyangwa se bose usanga bavuga ururimi rumwe
nanjye nicyo mubwira nyine kugira ngo umuntu umunyamakuru asesengure inkuru zijyanye na politike cyangwa zijyanye na ekonomi bishoboka kuba ari ubumenyi ubuhanga bafite ku giti cye nkawe reba ibyirwema nkuzi kuva kera ukiri muri Radio Rwanda uvuye muri Radio Rwanda ujya muri New Times uvuye muri New Times ujya muri Reuters ubu ngubu uri muri VOA ufite experience ushobora kuyikoresha ugasesengura nk'ikintu cya politike cyabaye kubera amateka y'u Rwanda ntabwo dufite abantu benshi bamaze igihe imyaka myinshi mu itangazamakuru cyangwa banabyize ku buryo buhambaye bagatinda nk'uko abenshi bagenda bava mu bajya no mu yindi myuga ariko n'abarimo nabo niyo bakoze izo nkuru bazikora bagenda bikandagira kubera yuko nk'uko nakubwiye umwuga wabo ufite aho uhuriye n'abayobora ukuntu bayobora n'abandi bashaka kuyobora nabo rero babaza ari abarimu bo muri kaminuza ari abaturage basanzwe ari aba ekonomiste ntabwo bapfa kuvuga ku kintu batekereza yuko hagira ingaruka ku kazi kabo cyangwa kuri sosiyete yabo cyangwa kuvuga ku kintu yenda kireba umuyobozi wabo kubera yuko bazi ko gishobora kugira ingaruka kuri bo babikora kandi umenye yuko dufite n'ayo mateka aho amateka atwereka yuko itangazamakuru bajya kuba ryaragize uruhare
muri Jenoside
nk'uko Gonza yakubwiye hakaba hacyubakwa politiki ishingiye ku bwumvikane n'itangazamakuru rero riracyagenda ricumbagira mu nkuru nk'izo ngizo
Profesori Kayumba buretse gato yadufate undi mukunzi umwe hanyuma icyo gitekerezo cyawe uraza kongera ukigarukeho Ernest mwiriwe neza uri hehe
nge murere mu Kampala muri Uganda
ikibazo cyawe
bo nge kintu nagaruka cyane cyane ku banyamakuru bakora ku nkuru za politiki mbona haba mu kwitinya cyane sinzi impamvu zitera nimba ari ubumenyi buke baba batinya nimba ari politiki baba batinya sinamenya ikindi nagaruka ku banyamakuru usanga baba bakora ahantu mu mujyi bajye bamanuka no mu byaro begereza abaturage babaha amakuru cyane nabyo byabafasha
urakoze Ernest i Kampala muri Uganda Professor Kayumba sinzi niba hari icyo uvuga kuri ibi bivuzwe na Ernest hanyuma usoze iki igitekerezo wari urimo uvuga
Ernest ibyo yavuze nibyo bishobora kuba biterwa abanyamakuru bitinya ibitangazamakuru bishaka kugira ngo ubone amafaranga nakubwira impamvu ya kabiri itangazamakuru bidasesengura cyane nk'uko bikwiye ibintu bya politiki cyangwa ikonomi impamvu ya kabiri ni ukubura abo bita role models abantu wareberaho mu itangazamakuru ukavuga uti ndashaka kuba nka kanaka reba ukuntu abikora nanjye ndashaka kumwigana kubera yuko amaze igihe abikora mbese nanjye nashaka kuzaba nkawe ntabwo tubafite benshi bo bavuga bati yakoze ikiganiro kuri televiziyo nanjye rwose ndashaka gukora nkawe cyangwa iyo yakoze ikiganiro kuri radiyo nanjye nshaka cyangwa kwandika mu nkuru nshaka kuba nkawe ibyo ngibyo nabyo bigabanya bituma abandi banyamakuru batabona benshi abo bareberaho icyanyuma ni ikintu kijyanye na ibyo nakwita mu Cyongereza professional socialization ntabwo nibaza yuko ni ukuvuga ubufatanye hagati y'abanyamwuga b'abanyamakuru ku buryo umunyamakuru wakwandika inkuru yenda ya politiki cyangwa ikonomi hanyuma akagira umuntu utayishaka akatuvuge nkanjye w'umwarimu nshobora kuba mfite ingufu nshatse kugira ngo mubangamire bagashyira hamwe bakamudefanda icyo kintu cya solidarite gushyira hamwe kugira ngo mudefande umwuga wanyu n'abanyamwuga ndibaza ko kikiri hasi ku buryo akenshi
abanyamakuru iyo hari umunyamakuru ugize ikibazo akenshi yirwanaho ntabwo akenshi ubungubu niho bigenda bihinduka ariko ibyo bintu biracyari inyuma.
Urakoze cyane Professor Kayumba. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Calixte wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ikigali.
Ikibazo cya
cyanjye n'imirano n'icyo nasaba kuvuga n'icyo bakora kugira ngo itangazamakuru rikora rimugirire umumaro. Alo?
Ndakumva.
Iyo itangazamakuru ni urubuga ni sinzi niba nabyita nk'ikigo cyangwa n'urwego ruhuza ubuyobozi n'abaturage. Niba byagombye kugura na ko abantu batezwa imbere n'umwuga bakora, ahubwo Leta iba yaragombye gushyiramo amafaranga kuko kugira ngo badahari gahunda za Leta kugira ngo zubahirizwe mu bayoborwa byagorana. Icyo navugaga cyabafasha ni uko Leta yajya iruha rwego iruha amafaranga ikabafasha, kuko ibigo byinshi kugira ngo gahunda zabo zikunde akenshi bikorwa n'itangazamakuru.
Urakoze cyane. Urakoze Calixte. Bwana Oswald, sinzi niba hari icyo wavuga kuri ibi bya Calixte, yeah. Ariko hari nibyo Professor Kayumba yaravuze ko hakenewe kubaho gushyira hamwe no gushyigikirana hagati y'abanyamakuru.
Icyo ni ikibazo gikomeye hano mu Rwanda, Edi Rwema. Abanyamakuru ubona basa naho badakorera inyungu za rubanda, basa naho bafite abobosi bandi bakorera. Uburyo niyo umunyamakuru umwe agize ikibazo nawe udacikwa arije wende ikosa bari be barikoze, ugasanga baramukatira urwambehe mu by'ukuri babashaka kwigira beza imbere y'abategetsi. Urugero Osadi yagize ati aracikwa kuri microphone avuga ikidakwiye, ubwo abenshi bari bukore ikintu gisa naho ari ibirori byo kwishimira ko Oswald ubu Leta iri kumubaza ku byo yakoze, aho bafashije Leta bayereke ko impanuka nk'izo zibaho mu mwuga babyita risque du métier, ahubwo ugasanga baboneyeho umwanya wo kwigira beza wo kwitandukanya na Oswald. Icyo kintu kirahari, sinzi niba turi abanyamakuru, kuko abanyamakuru ubundi umwuga wabo niwo bagombye gushyira imbere, inyungu za rubanda nizo bagombye gushyira imbere, bakaba bahuza hagati y'abayobozi n'abayoborwa. Ariko iyo habaye akabazo gato ku munyamakuru aba ashaka kwigira beza, ibyo dukunda kwita gucinya inkoro, baba bagize Imana. Ikindi kintu Dr. Christopher Kayumba yavuzeho nashakaga kuvuga ni ibijyanye n'uko kwitinya kw'abanyamakuru. Erega abanyamakuru ntabwo ari inzobere, yego hari ababimaramo igihe nk'uko yagutanzeho urugero bakavuga ba inzobere mu kintu kinini bakaba bakwitabazwa ngo bagisesengure, ariko ubundi mu itangazamakuru riri classic wa munyamakuru ko ari ikiganiro atumira inzobere. Mu Rwanda rero inzobere zitinyuka kuvuga mu itangazamakuru ni nke cyane, ni Dr. Christopher Kayumba n'undi musaza yitwa Dr. Karambizi. Abandi ni babandi uyoberwa naho bavuye batari abastari batazwi cyane muri za kaminuza. Aba bantu bo muri za kaminuza twitabaza ngo baze badufashe gusesengura wenda ingengo y'imari, badusesengurire se imibare y'izamuka ry'ubukungu n'ubejo, babishyize ahagaragara ko ubukungu bwazamutseho 4% mu gihembwe cya 2 cy'umwaka. Aho urabahamagara bakakubwira ngo mbabarira di sinshaka ko hagira umuntu untekerezaho utangira kumenya ko mbaho utangira kunsesengura. So in fact ntabwo ikibazo gifitwe n'abanyamakuru gusa, kinafitwe n'aba bantu bo muri academia baritinya, ntabwo they don't enjoy their academic freedom, ntabwo babyaza umusaruro kuba ari abantu ba kaminuza byatuma bisanzura. Iyi mpamvu ibitera akaba yamateka, iya kabiri akaba kuba u Rwanda ari igihugu gitoya gisa nk'aho ari umuntu umwe, nubwo ngo nshobora gusesengura ku bintu binini bikagaragaza ko kanaka yakoze nabi cyangwa yibeshye akanyanga cyangwa bene wabo bakanyanga. So kuba u Rwanda rero ari rumwe gusa, ntabwo turi amoko menshi, ntabwo tuvuga indimi nyinshi, dusa
yewe bisa nkaho turi umuntu umwe kabisa ukoze kuri Edirwema abakoze kuri Oswald abakoze kuri Gonza abakoze kuri Dr. Kayumba icyo ni kibazo gikomeye cyane rero ari n'ibyo umuvandimwe amaze kuvuga by'uko leta yashyiramo kuko tubigirira akamaro na Dr. Christopher Kayumba yabivuzeho muri RBA kubera ikoresha imisoro y'abaturage yagombye kuva guhangana natwe twebwe twigenga kuri iri soko ikariduharira kandi mbona iri duhariye twagira ikintu tuvanamo kuko ntabwo tugira abanyamakuru benshi duhemba ntabwo tugira abakozi benshi duhemba nka RBA buriya na Royal FM ntabwo iba yarafunze yari ifite abakozi yego beza bakeya ihemba neza ariko iyo aba yaragiraga abamamaza iba yarakomeje gukora na KFM iba yarakomeje gukora leta rero nigerageze nihigame ikore ibe public broadcaster ikoreshe koko imisoro y'abaturage ireke kuza guhangana n'izi radio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru kuri aka gasoko gatoya nikaduharire twebwe turi private then iyo ikoresha imisoro tuzajya dusora n'abandi bantu basanzwe n'ubundi basora nuko nabivuga kuko tuyifitiye akamaro ntabwo abaturage ariyo bumva yonyine turigisha turahugura dufasha abaturage kwisanzura no kwidagadura dufasha abaturage kumenya ibyabaye nta mu by'ukuri leta yagombye kudushyigikira
Gonza mwebwe mwishyira hamwe ry'abanyamakuru ibyo aribyo byose ni mwebwe mukwiye kuba abavugizi cyangwa se muharanira ibyiza by'abanyamakuru ibi bibazo cyangwa se izi mpungenge za Oswald namwe niko muzibona ese ni impungenge zisangiwe n'abanyamakuru bose
inyinshi turazisangiye ariko ndashaka kubanza kuvuga kuri solidarite gushyiramo kw'abanyamakuru kubera ko biri mu nshingano zacu nk'ishyirahamwe nuko hari intambwe igenda itera igaragara kubera ko ubungubu igihe ibinyamakuru yagize ikibazo abamwamagana bakurikiye mu itangazamakuru bagiye bagabanuka turabumvisha kandi kibi ni uko hari na politiki y'uko ibibazo byose biri mu itangazamakuru byabanza bikigwaho mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ni kugana abanyamakuru bagenzi babo baganira bagahwitira undi munyamakuru ashingiye ku mahame agenga umugabo w'itangazamakuru hari nubwo kenshi bijyanye na politiki cyangwa n'imikorere y'abantu bose kumva bavuga ahantu bumva ngo bateye mirongo ishyiramo icyenda ku ijana wumva hari icyo babivuze rero impungenge dufite ahubwo impungenge zamukoze ibibazo byose bivugwa n'ibisubizo hari Dr. Kayumba yagiye kuvuga ibyo yumva byakorwa ibyinshi no mu byo byegeranywe urebye no muri midiya barometa ya RGB ibyo byifuzo birimo ariko se ubushake bwo kubishyira mu bikorwa burahari hari n'ibi byicane tumaze igihe kirekire tuvuga Oswald arimo aravuga ku bijyanye na itangazamakuru rya leta kuba ryahabwa amafaranga ya leta gusa
rikava mu bucuruzi
ikaba mu bucuruzi ahubwo ugasanga politiki ya leta iriho nuko banahaye RBA imirongo bagabwira ngo mu gihe runaka mugomba kuba mwibeshejeho mushobora gukora iki mushobora kuba mubona amafaranga muyakuye ku isoko mucuruza ibyo muri mari ya leta ikavuga so ugasanga ibyo abanyamakuru bifuza nibyo politiki ya leta iganisha hari aho usanga
bisobanye
so ugasanga hari ahagakenewe gukomeza gukora ubuvugizi kuganira ikindi nuko nubwo hari ibyagiye bihinduka mu mategeko hari ukwinjira kw'abanyamakuru ariko hari bigisobanya amategeko kibangamira ubwisanzure n'itangazamakuru cyane cyane hahandi hari ibijyanye n'amategeko ahana arimo gusebanya kw'abanyamakuru bakora bitinya bavuga ko bashobora gufungwa nubwo hari ubushake bwa guverinoma y'uko utafunga umunyamakuru ariko bikiri mu mategeko arahandi usanga hari gusebya umukuru w'igihugu kwangisha abaturage gahunda za guverinoma kubera ko byiruka bigeze kuba urubanza usanga umunyamakuru barakorega kubera ko yanditse ko politiki z'ubuhinzi zitameze neza hari ibintu bimwe na bimwe bikiri mu mategeko tukorera ubuvugizi twamaze no gukora petition mu nzego za guverinoma zishinzwe amategeko dusaba yuko hagenda haba izo mpinduka zasigaye ibibazo byasigara bigasigara bivuyeho mu rwego rw'umwuga ariko mu mategeko ikibazo cyose kirimo cyakemuka turumva ari indi ntambwe ikeneye guterwa mu gisirikare cya Afurika
urakoze cyane Gonza reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika Patrick wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ubu ngubu ndi mu karere ka Kamonyi
yego
icyo nashaka kuvuga wenda bagenzi banjye bagiye babikomozaho kenshi ariko nanjye nashaka kugaruka ku kintu kigendanye na kuriya leta urabona RBA ira RBA radio nkuru y'igihugu tubona hari ukuntu amasoko utanga wenda rimwe na rimwe asa nk'ayihariwe na itangazamakuru ry'igihugu ugasanga ziriya radio ziri kwize ntabwo zibona neza isoko uko byagakwiye cyangwa ugasanga imigabane myinshi amasoko menshi yariharirwa na RBA. Icyo rero nashakaga kuvugaho nagira ngo kuko murabona u Rwanda nk'igihugu kirimo kwiyubaka kirimo gitera imbere mu nkingi zose mu nzego zose, iyo ushaka kuvugaho nagira ngo rwose bagerageze barebe ukuntu basaranganya isoko mu rwego rwo kuzamura itangazamakuru muri rusange, kuko nubwo ngo nimba bagiye kwiheza amasoko yiharirwa izagira mbona bibyafekta cyane itangazamakuru muri rusange.
Urakoze Patrick. Professor Kayumba, iki kibazo abantu bakomeje kugarukaho cyuko RBA ikwiye kuva mu bucuruzi igatungwa n'ingengo y'imari ya leta, ubona hari ikintu gishoboka?
Nge numva ari ikintu cyashoboka, ariko kandi kambanze mvuge yuko ubu ngubu uko bimeze politike nuko ahubwo leta isaba RBA kugira ngo RBA ishaka ukuntu yakwibeshaho, ni ukuvuga ikora ubucuruzi ingengo y'imari ya leta igenda igabanuka. Njyewe ariko ntekereza yuko byashoboka, kandi nta nubwo mbibonera ku buryo bw'uko RBA kugira ngo bayikure mu bucuruzi ari ugutuma isoko barirekera bigenda gusa, ahubwo nibaza yuko nubwo tekinoloji imbuga nkoranyambaga zigenda zituma abantu benshi bashobora kwivugira, leta y'u Rwanda n'imwe muri leta muri Afurika zihamagarira Abanyafurika, zihamagarira Abanyarwanda kuvuga inkuru yabo. Nta kuntu leta y'u Rwanda, kandi uzi yuko ifite abayirwanya benshi, uzi yuko ifite n'ibintu byinshi by'umwihariko bitari ahandi, hari no gusaranganya ubutegetsi ukuntu hano biteye, ntabwo ariko muri Kenya biteye, ntabwo ariko i Buganda bimeze, ntabwo ariko Tanzania bimeze. Niba leta y'u Rwanda koko ishaka kugira ngo inkuru yayo, story yayo, amateka yayo avugwe, igomba gushyiramo amafaranga, igomba gushoramo amafaranga nk'uko yayashoye mu bubanyi n'amahanga, nk'uko yayashoye muri tourism, nk'uko yayashoye mu bumwe n'ubwiyunge. Niba ikagira radio ikomeye, ikagira televiziyo ikomeye, ikagira ibinyamakuru bikomeye ku buryo muri East Africa, nibura muri East Africa iyo ishatse kuvuga ikintu ikivuga kikumvikana, ubu ngubu ntabwo ifite igitangazamakuru na kimwe mu buryo bwa East Africa cyangwa Afurika cyayivugira, ntabwo ibyo yabigeraho idashyizeho amafaranga. Kanongeraho n'ibindi bintu bibiri. So igihe rero kuri RBA ntabwo ari kuvuga gusa ngo izemo kugira ngo isoko irekere abikorera, ahubwo ni ukugira ngo aho leta ishyire n'ingufu igire ibitangazamakuru bikomeye. N'ubu ngubu urabona na BBC, BBC ubu ngubu iriho irashyira ingufu mu gukomeza imirongo yayo yatangiye indi mirongo ivugira North Korea yongeye amafaranga n'ibyo byayo hano muri Afurika. Ni ikintu kigaragaza yuko Ubwongereza bushaka gushyira ingufu mu byo bita soft power. Soft power gukoresha ingufu z'ubwenge n'ibyo wagezeho kugira ngo wifluence. Ndashaka kongeraho ibintu bibiri bifite aho icyo aho bihuriye n'ibyo Oswald yigeze kuvuga yuko ibitangazamakuru bikoze specialization, bikoze inkuru zihariye zipfukumbuye zisesenguye nziza ngo abantu batabyishyura, ngo umwe ashobora kuyigura akayisangira n'abandi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ibyo ni byo ureba isoko ry'u Rwanda gusa. Ubu ngubu aho isi igeze, mba ndi hano ubu ngubu ndi Musanze, hano Musanze ariko nishyura inkuru bandikira mu Bwongereza Financial Times kandi nishyura ndi hano. So bari itangazamakuru bireke kureba isoko nk'aho ari isoko ry'abantu miliyoni 12 z'abanyarwanda gusa, barebe isoko rya East Africa miliyoni 162, barebe isoko rya Afurika, barebe isoko ry'isi, kuko ubu ngubu umuntu winjira ikinyamakuru ntabwo akigura ku muhanda, agura ku mbuga nkoranyambuga online.
Ariko bwana Professor Kayumba ibyo Oswald yari yavuze yanongeyeho yuko kugera kuri izo nkuru zicukumbuye bisaba abasesenguzi. Abasesenguzi nabo muri iyi minsi nabo si kenshi babashaka kuvuga cyangwa se kugana n'abanyamakuru kubera impamvu zabo bwite cyangwa se hari igihe badashaka gusobanya na gahunda za leta. Icyo gihe se izo nkuru zicukumbuye umunyamakuru azazigeraho gute mu gihe nta muntu umutungira gatoki ngo genda hariya niho ushobora gukura inkuru? Nawe ubwawe wigeze kwandika ejo bundi uvuga ko abayobozi mu nzego nkuru za leta amakuru yabo basigaye bahitamo kuyakoresha kuri za Twitter n'ahandi aho kugira ngo bicarane bagane n'abanyamakuru basubize na bimwe mu bibazo abanyamakuru baba bafite?
Icyo dutandukanye inkuru zishingiye kwicukumbura ariyo investigative journalism n'inkuru zishingiye kwisesengura. Inkuru zishingiye kwisesengura ni ibintu n'ikintu nta n'ibyo nawe Edirwema umaze igihe n'itangazamakuru wasesengure katuvuge ku mibanire ya Amerika na Korea y'Amajyaruguru ukabimaze n'igihe ukabisesengura bati yeye nkanje Edirwema ndabibona gutya ukoreshejwe iyo experience yawe n'ubuhanga bwawe. Izo ni inkuru zishingiye ku busesenguzi. Inkuru zishingiye ku bucukumbuzi ni inkuru ucukumbura uganisha kureba niba katuvuge niba habaye ruswa ahantu ushaka amakuru kugira ngo ubone ibimenyetso biherekeze inkuru ufite. Yenda aho ngaho niho tugifite ibibazo mu nkuru zishingiye ku gucukumbura. Ariko nabwo nanone ntabwo ari mu Rwanda gusa, kuko ubundi abanyamakuru b'umwuga ubaye ubahaye ubushobozi nta kuntu batagera kuri izo nkuru. Ahanini babangamirwa n'ubushobozi bukeya na experience nkeya no kutayoborwa. Icyo nanditse gihe icyo nanditse ni uko igomba kwivugira. Ntabwo navugaga bo guha abanyamakuru amakuru bo nabo bakivugira bakandika mu bitangazamakuru bakavugisha nkawe kuri VOA uwe kuri radio yanyu bagahaguhamagara hagize icyabaye bakaguha amakuru bivugira. Nashakaga no kuvuga icya nyuma Edi, nashaka kuvuga icya nyuma kugira ngo kandi na Gonzaga ari byiza ko hari nibazaga yuko ari byiza nabo bagize solidarite bagashyira hamwe bakagira strategie. Ndabizi yuko abantu iyo batangiye ibitangazamakuru byabo ku giti cyabo kubumvisha ngo abafite ibitekerezo bijya gusa abafite ibitekerezo byo gukora amafaranga bishyire hamwe bitoroshye. Ndabizi ko bitoroshye ko nanjye nakoze mu itangazamakuru ndabizi, ariko niba bashaka kugira ngo ibitangazamakuru byabo bikomere abantu nka bagonzaga muganwa abantu nk'abo muri Rwanda Media Commission abantu nko muri RGB nibaza yuko bashyiramo ingufu bakabaha agahimbaza mushike bakabaha izo bita incentive. Ibintu bituma ibitangazamakuru bitandukanye byishyira hamwe bigakomera nibwo bazakora amafaranga. Nibikomeza ari byinshi ntabwo bazunguka barwanira ubusa.
Professor Kayumba, reka dufate umukunzi wa radio Ijwi rya Amerika wa nyuma. Inosa, mwiriwe neza? Mwiriwe Inosa?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, i Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndakibaza batumirwa na Oswald. Ariko ni ikibazo ariko ndagikuye hamwe. Njyewe icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga kuri iriya nkuru icukumbuye. Ntabwo nemeranya n'abavuga yuko impamvu mu Rwanda abanyamakuru badakora inkuru zicukumbuye. Ntabwo nemeranywa nabo yuko impamvu ari ubushobozi bukeya. Nibura iyo haba ari ubushobozi bukeya, nibura n'abapfa kugerageza babufite cyangwa muri ubwo bukeya hakaba hari ibimenyetso niba bigaragara ko hari inkuru zicukumbuye. Nibura zibe keya, ariko nibura nazo zizatabonetse. Ariko nk'ubu ngubu ntazirati usanga abanyamakuru bo mu Rwanda batinya niba ari ya mateka ntabwo mbizi batinya gutesengura ibintu bya politike. Ahubwo n'abagerageje usanga abahungu basesengura iba amakuru yo hanze urumva n'ukuvuga ngo umuntu ukurikirana radio cyane sibyo n'ibinyamakuru nayo maradio asengura usanga kenshi bibanda ubu urugero wenda ushobora kuguha kurikije mwebwe ibi rya Amerika inkuru mucisho bazicukumbuye ubarusha ubushobozi mubona mufite ubushobozi buke kuruta abari mu Rwanda n'abashinzwe ibinyamakuru kandi mubona mubarusha gukora inkuru zicukumbuye kuruta ibinyamakuru mbona biri mu Rwanda bisa naho bikomeye kandi bishobora bafite ubushobozi bwo kusanaho ubarusha bafite n'abanyamakuru benshi rero ntabwo numvikana n'abavuga yuko gukora inkuru icukumbuye ari ubushobozi bukeya niba bishobora bukeya nubwo bushobozi buke twakufa tubona n'inkuru nkeya ariko mu Rwanda habamo ikintu cyo gutinya gusesengura ibintu bya nyarapolitiki rwose icyo naho ubundi usanga nanone ariko hari n'ikindi nshobora kuvugaho nanone nanone kigaterwa nanone karame
soza mu masegonda make cyane
noneho kigaterwa n'abayobozi b'ibinyamakuru byo mu Rwanda umunyamakuru ushaka gukora inkuru icukumbuye ashobora ku kigo runaka cyangwa ku muyobozi runaka umuyobozi w'icyo kinyamakuru akora ashobora kuvuga ngo nakore inkuru icukumbuye kuri uyu muyobozi cyangwa iki ndabura isoko cyangwa mbone bitagenda neza urumva naho rwose mbona hakabaye kuvugurura ntibatinye leta n'ubuyobozi bw'igihugu bagakora inkuru icukumbuye itangazamakuru ryagenda neza sa murakoze cyane
urakoze cyane Inosa ni nawe wa nyuma dufashe mu gihe turimo kugana ku musozo Oswaride tunasoza subiza mu magambo make cyane
yee wihutishe urakoze cyane icyo umuvandimwe amaze kuvuga ndakemera ikibazo cyo kuba nta nkuru zicukumbuye ziri mu Rwanda si ubushobozi buke cyane cyane yego nabwo burahari kuko abanyamakuru b'abahanga benshi bagera muri mwuga babona nta mafaranga arimo bakajya mu bindi bifite amafaranga kuko umuhanga burya bahenze then ubwo bwabo burahari na nkiteranya ibyo byose ibyo avuze nibyo dukunda gusesengura Uganda cyane dusesengura Trump na president wa Korea ya Ruguru kurusha kuko twasesengura ibiri imbere hano ikindi koko tubarusha ubushobozi turi hano imbere dufite abanyamakuru baruta bo mufite hano mu gihugu ariko usanga inkuru zicukumbuye ari mwebwe tuzumvana kubera ko mwebwe muri kuri hari igihugu gikomeye muri isanzura kuturusha n'ibi hanyuma kubyo Dr. Christopher yavugaga kuri RBA abanyarwanda nibashaka batungira gatoki leta bayibuze kuba igitangazwa kuri gicuruza kuko nibacuruza n'indi uzavuganira abaturage igihe MTN yabambuye n'indi uzavuganira abaturage igihe Tigo Airtel burari rwayi iki byose bakoze ibihotera abaturage iki gitangazwa makuru kitwa RBA cyagombye kuba public kigakoresha budget nikigiraho kibogamira nahamwe kuko abanyarwanda dufite ikibazo cyo kuba ibigo bicuruza bihohotera abaturage hakabura bavugira kubera ko biba bikorana natwe
Oswaride mutuye Yezu urakoze cyane Gonzaga mu masegonda 30 ari cyuvuga kuri ibi bya Inosa
ibya Inosa bya vuga byo nibyo nyine ariko kumenya yuko nubundi abanyamakuru turi abanyarwanda turi mu Rwanda itangaza n'uko dufite bemeze nk'igihugu kuko giteye nabo twatangaza no kuritandukanya n'igihugu cyo giteye ni kuvuga ko yes icyo cy'ubushobozi kirahari ariko nubwo bana n'imirongo ariko cyane cyane imirongo ngiye rwose ngo yibitore ari gitangaza makuru nayigire mu ruhari ari mu makuru bifite ubushobozi bifite amafaranga ariko umurongo wabo utareba gucukumbura bitagenda neza ariko Dr. Kagame yavuze kijyanye no kwishyira hamwe uruhare rwabigiramo okay bagiye kirekire inzego zibigira inama
Gonzaga turamubuze kuri telefoni Dr. Kayumba mu masegonda make cyane 30
nge nibaza yuko ari byaba ari byiza cyane banyiri ibitangazamakuru bishyize hamwe bagakora ibitangazamakuru bikomeye bakarira isoko rya East Africa afani ry'u Rwanda gusa hanyuma na RDL ikayaha amafaranga afatika igashobora kuvugira u Rwanda ndetse na kira cya New Times nacyo bakagira amafaranga ku buryo leta yajya igikoresha buri gisate kuvuga inkuru ziteza imbere
New Times ariko izakubwira ko atari igitangazamakuru cya leta
niko ashobora New Times ntabwo nibaza uko yarindira gutyo ko nk'uko ubizi nawe warahakoze nanjye narahakoze nibaza yuko ari igitangazamakuru ahanini kivugira neza leta
Profesori Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda wigisha itangazamakuru ukaba n'umusesenguzi ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Mwakoze kudutumira Edi.
Oswald mutuye Yezu, nawe uri umuyobozi w'ishami ry'amakuru kuri City Radio, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye.
Dusanzwe tunakorana nta kibazo mwakoze.
Urakoze cyane, nshimire na Gonzaga Muganwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.